zimba kazi
zishike
zimba kazi zimba kazi
zishike
zimba kazi zimba kazi
zishike
zimba kazi zimba. I bang bang when I pull up with my minivan. I gang gang like a nigga from the Gucci gang. My shit straight, nigga better get the money. Because if you don't get it, nigga, then I'ma be the. Kani kupati party, come to party. Na kama ni kupati madam, come to party. Kani kupati party, come to party. Jileo ni party after party. Brr, niko masa acha izame mami, acha izame. Niko masa acha izame. Jileo niko nakutu ni manduru aitani. I'm the man with the buzz, man with the gas. So lazima soge mbali juzi pande kuna cars. Na niko na bogi masimba na medunga tu malax. Ni makeki na makoko mejiseti na matax. Ni mekalas, si budas umekalas. Na cheki tu makalas, zikisonga ni mataras. Mamblena na waharas, kusafisha ni kondakas. Dakas, dakas. Pate after pate, wekwela kuja ni kupakate. Na cheki mavijana wamekama mejipini. Madema mejibeba na mevalia bikini. Cheresi meshika diwa supa wako tingi. Juloni siku kubwa ni lazima tuende chini. Madema mejibeba na mevalia bikini. Kani kupati party, come to party. Na kama ni kupati madam, come to party. Kani kupati party, come to party. Juloni pate after pate. Brr, niko masa acha izame mami, acha izame. Niko masa acha izame. Jilo niko nakutu ni manduru aitane. Mali safi ende chenchen. Maheras wakibonga pande yote tuna gain gain. Nika wikendi na nimeteka mtoto wa mtu. Kadem nika korino na nitaka piga vitu. Mindo kusema sema na semo kihema tema. Na teno kihema sema na semo kihema tema. Kani party, come to party. Jiloka na tushika na gang mamishi kaki si party. Sika pool table nika patana na mbogi. Na wote wako pale score table haisongi. Maneno ya ziform nilianzia pale rae mama chuom. Na vijua na tambua kila aina. Siogopi giza si lazima nike taima. Na bado niko klasi kelesho ya kina maina. Siogopi giza si lazima zima nike taima na bado niko kesi kelesho ya kina maina. Kani kupati party, come to party. Na kama ni kupati madam, come to party. Kani kupati party, come to party. Jileo ni pate after pate. Brr, niko masa acha izame mami, acha izame. Niko masa acha izame. Jileo niko nakutu ni manduru aitane. Brr, niko masa acha izame. Acha izame mami, acha izame. Niko masa acha izame. Jileo niko nakutu ni manduru aitane.